dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Mwaramukanye amahoro nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, cyane cyane mwe mukurikiye ikiganiro dusangira ijambo. Ni Edirwe mubasuza kandi mbahikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ganiro dusangira ijambo cyanone kiribanda kuri politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihugu kimaze hafi cy'umweru kirenga gifite leta nshya yashizweho na Minisitiri w'Intebe Sylvestre Ilunga Ilunkamba, wari umaze amezi atatu ashizwe kuri uwo mwanya. Rigizwe n'abaminisitiri 66 mu rwego rwo gusobanukirwa neza uko ibintu byifashe muri icyo gihugu. Twatumiye inararibonye muri politike ya Kongo zirimo Enoch Ruberangabo Sebineza, wigeze kuba minisitiri wungirije w'itumanaho muri Kongo.
Murakoze kudutumira murahamwe n'abakinzi bose.
Turi kumwe kandi na Bwana Delphe Rukumbuzi Ntanyoma, ni impuguke mu bijyanye na politike y'akarere, akaba arimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Rotterdam mu gihugu cy'Ubuholande. Bwana Ntanyoma, nawe ikaza mu kiganiro dusangira ijambo.
Murakoze cyane.
Reka duhere kuri Honorable Ruberangabo. Iyi guverinoma nshya igiyeho hashize hafi amezi agera kuri 7 mu gihugu cya Kongo habaye amatora. Wakwibutsa cyangwa se ukabwira abumva Ijwi rya Amerika igishobora kuba cyaratumye habaho gutinda kugira ngo bumvikane kwishyirwaho rya guverinoma nshya muri icyo gihugu?
Icyatumye bitinda n'iby'amatora yatanzwe muri Kongo bikurikije itegeko nshinga rya Kongo, hatorwa nyine perezida mu buryo bw'igihugu, hagatorwa n'abadepite cyangwa se abashingamateka. Uko byagenze, perezida watsinze amatora ntiyabonye ubwinshi bw'abadepite mu gihugu. Itegeko nshinga rya Kongo rero ryemeza ko minisitiri w'intebe ava mu bwinshi bw'abadepite bari muri Asamble Nationale. Perezida watambutse afite abadepite bake cyane, ubwo rero bagombaga gukora igishya n'imishyikirano n'itsinda nyine ryatsinze, reka mbivuge gutyo, ryatsinze amatora ku bwinshi aribyo ririya rya perezida wasohokaga Kabila, ibyo bita Front Commun pour le Congo FCC. Ubwo rero iyo mishyikirano niyo yatwaye uwo mwanya kugira ngo babitange neza, wenda bizatange umusaruro ukwiriye nk'uko byagendeye muri iki cyumweru.
Bwana Ntanyoma, iyi guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri 66, ihuriro FCC nk'uko Bwana Ruberangabo yari abivuze rifite abantu hafi 42 muri iyo guverinoma nshya, mu gihe ihuriro kash rya perezida Tshisekedi rifite abaminisitiri 23. Mu bijyanye n'imiyoborere n'imitegekere y'igihugu, kuba perezida uriho afite guverinoma y'abantu benshi baturuka mu ihuriro ritari irye ni ibintu bisanzwe?
Reka ko ari ikibazo wenda umuntu yotekereza muri context ya Congo, kubera ko wenda hari ahandi byagiye biba bimeze nk'ibyo ngibyo, aho usanga guverinema igizwe n'amakoalisi avuye mu maregroupement politike menshi atandukanye, ariko muri sare ya Congo ya vuba, uretse nyuma ya Sand City, kiriya nicyo gisa cya mbere kibaye, kubera ko ariya n'amatora ya gatatu. Ntekereza ko ari experience imwe nziza wenda muri parcours y'igihugu n'uburyo kigenda kigana muri demokarasi, ku buryo abantu wenda batakekaga ko ari byo bizaba. Reka ko ari byo kurebwamo n'ubwitonzi bwinshi, uburyo bunyine umuntu atokwemeza neza ko ari cyiza cyangwa ari kibi, ariko ndakeka ko kimeze nkaho kitoroshye cyane.
Bwana Ruberangabo, hari abashobora kubibona nkaho perezida wa Cuba igihe Joseph Kabila akomeze gusa nkaho ari utegeka icyo gihugu, dore ko guverinoma igice kinini cyayo ari iki.
Abakuru babo bagarutse kuri icyo kibazo bashishika ko bagomba kubahiriza itegeko ry'igihugu perezida rimwe gusa. Parti politike bakomokamo ntabwo zizizanga mu gutunga iki gihugu. Yego, nuko biboneka nk'uko Delphi abivuze, ni sheri yanjye muri Congo amaze ndagira nk'uko yabivuze kuva Sun City hakomeje kuba za experience inshya muri Congo wenda no muri Afurika ndetse no ku isi, zimwe wenda nziza n'izindi zigoye nyine ziteye impungenge. Ariko niyo nk'uko zibuka aya matora yabaye abantu bafite ubwoba bwinshi cyane, ariko icyavuyemo havamo amahoro. Niburaye amahoro abanyekongo barayabonye. Ibi bikomeza rero nubwo byatinze ariko bikaba mu mahoro. Reka nkwibutse ko Belgique kubera ko ari nawe icyo gihugu cyadukoronije, ubanza nibyo tubamo byinshi aribo tubikuramo, bigeze kumara iminsi magana atanu donc umwaka urenga nta guverinoma bafite. Rero bo baba bafite n'abisashe kuturusha. Ariko na experience ya Congo ndumva hari icyo n'abandi n'ibindi bihugu wenda bizazana mu isomo rya Congo. Iki kinini cya Sun City habaye abavise perezida bane birakoraniye bihuza igihugu cyose, n'ibindi bitwizeye ko Kabila bifitemo ubuzobere bwo kubana n'abo bakorana, kuko n'icyo gihe abantu nta tabamuhaga amahirwe ko bizakora nyuma ya Sun City. Nibi rero twamuhaye mahirwe ko atazakomeza kwivanga yanabizi wabo, n'uwabo nawe azabe umugabo nyine afata itegeko nk'umukuru w'igihugu ategesha igihugu.
Delphe, muri iyi guverinoma nshya ikigaragara ni uko hafi ibice birenga 70% ni amasura mashya, ni abantu batari bamenyerewe cyane muri politike. Ibyo byo bivuze iki kuri politike ya Congo?
Buriya politike ya Congo ni ikintu kiri complexe, sinzi neza uko umuntu yamenya kubivuga. Amasura mashya ni ikintu abantu baba barebye ishusho y'umuntu kubera ko ariwe bahaye babona, ariko abazi hari abashobora kuba ubu bahaye banabibona mu buryo butandukanye. N'ubwo ngubwo ko ibyo byitwa amasura mashya ashobora kuba ari n'amasura imbere arimwo ba bantu bari basanzwe baza bakora. Iyo ni debate nayo nshya wenda tutashobora kujyamo ubu nyine. Ariko kugira ngo wenda umuntu abe yogerageza gusubiza icyo kibazo warumbajije, ndakeka ko yanjye uko njyewe mbisoma ubu nyine nuko ndeba hari ikibazo gikomeye cya koalisiyo itegetse, bitavuze ku bwinshi bw'abantu baje ari basa bo bari basanzwe baza bakora ko aricyo kibazo kinini. Ahubwo ikibazo kinini kigiye kugaruka kuri icyo Honorable Enoch yavugaga, iyi ni koalisiyo igizwe n'ibice nka bitatu binini kandi byose ubona biticaye bifite ikintu bihagire bireba imbere iriya no kuvuga ngo si ubuzima bw'uyu munsi gusa bose bafite ikintu bagamije kureba imbere iriya bahaye batagisinga mu buryo bumwe nicyo gituma nkeka ko urebye FCC ukareba kashi igizwe na IDPS na INC umuntu niyo kwizera ko kuba haje abantu bashya ari igisubizo cy'igitangaza ku bibazo abakongomani bafite kubera ko bano bantu bose bashobora kuzogenda bananizanya bashaka kugira ngo babone inzira izotuma bagaruka muri 2023 uriya tusoba duhategura andi matora icyo niyo question nini mbona ikomeye kurusha kubona ko hari umuntu mushya waje ariko nacyo ni ikintu cyiza ku bantu bari bategereje impinduka bashobora kubeshwa nyine nuko haje isura ikiri nkansha batari bamenyereye ariko n'ubundi biza binanirana hariya sinkeka ko biza biterwa n'ibibazo by'abantu ahubwo byubatse mu buryo systeme ikonsantra ubushobozi bwinshi n'ubutegetsi bwinshi mu maboko y'abantu bari Kinshasa nicyo kibazo kinini mbona mu gihe ibyo byose bitari byarahinduka n'ubundi kuri njye nzeka ko umuntu bivuga ko bitatanga icyizere itangaje
honorable Ruberangabo kurayo makenga ya Delphe avuga ngo abantu ni nkaho bazabakora bategura inzira y'amatora ataha aho kugira ngo bafatanye bashyira imbere igihugu n'imibereho myiza y'abaturage ariko ugasanga ahubwo barimo barategura inzira y'amatora ataha ibyo urabibona ute
ibyo birashoboka birashoboka nk'uko Delfa abivuze ariko ibintu bya Kongo rero nk'uko twabivuze mu kanya Kongo igihugu cya siripurize gitungurana cyane mu mateka yacyo hari ibyatunguranye bimwe bitari byiza ariko hakaba n'ibindi biza mutatekerezaga amashuri mashya niko bahise ariko ingani ngake tubazi hano abenshi ni abantu bari muri adminisitarasiyo hano wenda iriya kashe niyo yazanye abantu bashya bamwe bari hanze baza gutangira kandi iyo nyine nk'uko dushabivuze ko iyo garanti yo gukora neza gusa muri politike ndetse no mu zindi domene nk'ubukungu ikintu bita kapitali konfiyanse sindi kumva ibintu yabisobanura n'ibyo tuvuga ni ikintu gikomeye cyane muri politiki gusa iyo kapitali konfiyanse igira umwanya muto cyane ubu rero nibatangira gukora bagatangiza mu makosa iyo konfiyanse izaho vuba cyane
icyizere cyane
kuri iyi konfiyanse yari kuba imbaraga inama idufashije reka tuvuge gutyo abanyafurika dukunda kuvuga inama n'ibitsezeye inama niyafasha bagatangira neza iyo konfiyanse yabaha imbaraga zo gukomeza guhinduka ariko cyane nk'uko abafaransa babivuga ni mutwe uyu mugabo utegeka igihugu naba umugabo ukomeye agakomeza amategeko agakomeza guhana muri iki gihugu habaye kudahana cyane kudahana ijeni mico wabayeho muri Kongo nicyo cyishe Kongo ariko nakomeza umuco wo guhana ndibuka FDR zihije kubera gutinya iyo yarizamo imbaraga za gisirikare ibintu nk'ibyo hari ibintu byanjishe bihinduka ndetse bikomezaho nk'ubu abantu baracyabivuga nk'urugero nirwiza n'uyu mugabo yihanukiriye agahama ndizera ko kuko muri uko guhana yanahana n'abaminisitiri Kamira Muzehe nawe apfuye yigeze kuzafata abaminisitiri muri biro akamufata muri biro wenyine akamujyana ahantu hitwa Makara ikomeye hano ibyo abihagazemo rero nyine niyo kapitali ihari ya konfiyanse ko hari zahindutse ko hari abantu bashya ubwo hari abantu bo maze iminsi muri politike bagira isura niyo y'ibibazo bya Congo ku gihugu cya Congo nk'iyo iyo agaruka akajya mu butegetsi n'abaturage bumva batamwizamo ngo babe bamushyigikira ibikorwa kuko n'ibikorwa bya politiki iyo bidashyigikiwe n'abaturage nyine birapfa
Bwana Ntanyoma, ukurikije uko wabonye iyo guverinoma nshya, igihugu cya Congo ni igihugu kinini cyane, ni igihugu gifite hafi y'amoko agera kuri 400, gifite intara nyinshi cyane. Ese igihugu cyose cyaba kibona muri guverinoma mu bijyanye no gusangira no gusaranganya ubutegetsi?
Urakoze cyane. Iyo uza kuba wenda wari wakibarije honorable Onoke
nawe araza kugira icyo akivugaho.
Biragoye kwemeza ko twobona abantu 65 mu gihugu ushyizeho na premier ministre, noneho ngo nibamara bahagararira amoko arenga 450. Bavuga bunyine ko iriya guverinoma igizwe na bantu bageze nko kuri 25% z'abantu bakomoka mu cyahoze ari Kasai, 22% z'abantu bahoze ari muri Kivu nini, Bandundu cyahoze ari Bandundu, ubu nayo ni amaprovensi ageze nko kuri 3%, Ekwateri ni 9%, itaho Congo Central 9%, itaho zari Kisanga ni aho Zaire ni nka 6%. Bo, urebye bifite nka image nziza, ni ukuvuga byibuze umuntu yobona ko icyo nacyo cyarebwemwo ko barebye amaprovensi. Ariko iyo usubiye ukinjira mu maprovensi imbere, buriya haba harimo izindi diversite nyinshi, gutandukana kwinshi, ku buryo bamwe bataba bemera ko barunaka babaye ba ministre, ariko ubundi nzewe mamaye nanibaza ngo ese umuntu azajya kuba ministre kugira ngo ahagararire province? Ibyari bikwiye kuba ari uko bimeze, ariko nyine ni uko ariko Congo yubatse. Ikigaragara ni uko ibice binini bigize kiriya gihugu, kanari nibagiwe na Katanga ifitemo 15%, nacyo nigisha kubera ko bari basanzwe baza bagaragara nk'aho aribo benshi bari imbere, ariko bigaragara n'uko ibice binini bigize kiriya gihugu bisa n'ibyibona muri iyo guverinoma ya Ilunga, ariko sicyo abanyagihugu bategereje. Abanyagihugu ntibategereje ko hari umuntu runaka ukomoka muri Lomami ugiye kwicara muri foteye nziza Kinshasa ngo bibe bibahesheje amaho. Keka ko abanyagihugu bategereje ko habe n'ubwo abantu 65 boba bakomoka bose muri Congo Central, bakamenya gukorera neza igihugu cyose nka Congo, tekereza ko icyari cy'abanyagihugu bokwifuza kurusha kuba babonye abaministre 450 ku buryo buri bwoko buba representatwa.
Honorable Ruberangabo, tukivuga kuri icyo kibazo cy'uko abaturage bose bashobora kuba bibona muri iriya guverinoma, intara ya Kivu y'Epfo, namwe mukomokamo iri mu ntara zabonye abaministri benshi, ndibaza ko havuyeyo abaministri hafi 5, kuba uburasirazuba bwa Congo bwarakoranye cyane na perezida wacyuye igihe Joseph Kabila, byaba ari iyo ntandaro yatumye iyo ntara igaragara cyane muri iyi guverinoma?
Sindi izi niba iyo mpamvu yose ndakeka ko atari byo, kuko gusaranganya kwabaye kumvika kwabaye mu buryo butatu. Hari urwego rwa za pariti politiki, akongera akaba urwego rwa za provensi, nk'uko Derecho yabivuze mu maprovensi akabamo urwego rw'amoko manerizema. Abanyafurika ibintu by'amoko rero ni byomi bisaba abantu batekuyagirwa cyane cyane nyine muri Congo. Ariko nk'uko Derecho yabivuze, ntibishoboka rero ukomoko 450 ko abaminisitiri 60 na bamwe bava muri buri bwoko, ntibishoboka, uwo mubare nduko ntibishoboka. Ariko ndakomeza mwibande Derecho kuko byose yanabivuze. Urugero dukunda gutanga ni urugero rw'abakinnyi ba Congo, ekipe nasiyonali yitwa Leopards. Ekipe ya Congo ihoramo abantu cyane ba wese n'uburengera bw'agakongo na katanga ni yabagamo leopari kuva muri za 1975 ariko icyo gihe twabonaga abo bantu b'abatuye twamenyaga n'iyo bava kubera ko bakiniraga kongo neza twese twahitaga turirimbamo wenda kugeza n'ubu turibaza ngo nko muri kibumba mu kintu dufite jenseba muri ekwateri nta mukinnyi dufite uko niko byakagombye kuba nshingaga ko iby'amoko byari biza iyo n'akarengane kagaragaye ibintu by'intambara zaje n'amacakubiri nyine ashingiye kuri politiki y'abanyapolitiki bamwe bazanye y'amoko ubwoko answa si ikibazo ariko iyo ubukoresheje mu ntambara za politiki n'ikibazo mu Rwanda zaje zahuzana na jenoside ubwo rero natwe niko bimeze abahagiye ntibakora neza kongo yose izabiyumvamo ariko nk'iwacu tuvuge nk'ibigira imyembe niba ziriya ntambara zikomeje twebwe dufite minsi niba na ziriya ntambara zikomeje iyo guverinoma ntituzana yiyumvamo ntibishoboka ko tuzayiyumvamo nubwo turi represente ikindi wenda ndambizaho niko nyine bitashoboka ngo abantu bose bakwize ko muri kivu ubungubu abantu bari muri guverinoma ku moko cumi n'abiri hari amoko abiri gusa abashi nibo bafite abaminisitiri batatu natwe abanyamurenge tukagira uwundi umwe urumva ayandi moko cumi ntafite n'umuntu muri guverinoma santarali ibyo byakabaye ikibazo ariko kubera ko bidashoboka dufate ko abo baminisitiri bari muri guverinoma abashi batatu hariya hari undi depera watowe hariya ubwabo wa gatanu nibakora neza n'ayandi moko azabiyumvamo niko 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 dushobora kubivuga byose bizavamo ukuntu iyi guverinoma izakora abaturage bazayiyumvamo cyangwa batayiyumvamo n'imirimo yandi
ugize uti iyo guverinoma nikora neza abaturage bazayiyumvamo nikora nabi ntago bazayibonamo Delphe hanyuma ukurikije ibyo umaze kumva cyangwa se kubona muri iki cyumweru kirangiye iyo guverinoma nshya igiyeho amahirwe yuko izakora ibyo honorable Ruberangabo yifuza ubona anganate
urakoze cyane Edi ndasubira kuri tati nari maze kuvuga mu kanya ndabona atari menshi cyane buriya muri manda y'imyaka itanu umwaka umwe ni nkaho ugiye gushira igihe iyo guverinoma izatangira kwicara hamwe ngo ikorere ibintu hamwe bigashira bitwara andi mezi atari munsi y'atatu twari turengeze kuri arindwi ngo umwaka umwe ni ukuharura ko umeze nkaho nyine wabwiye muri izo negotiyasiyo hazaba hasigaye imyaka ine turabadaha tugenda tugana kuri 2023 niba ntibeshe andi matora hayazamo bariya bantu bose bareba bakeneye guhagarara neza ikintu ntekereza ki ntaye mbona ariko sinagica ubu nyine maze iminsi nkireba muri iyi koalisiyo nza nibaza impresiyo yanjye uko mbona ibintu ni nkaho nza mbona ko iyi rejime ivuyeho imeze nkaho itakoze ibintu byari bikwiye n'ibyo abantu bari bayitegerejeho noneho ubu ndimo kwibaza ngo ese igiye guherekeza abandi bantu ngo bagende bo baze gukora ibintu byiza bizatungane n'ibimara bigaruke bije ku mutwe waba bategetse ubu nyine ni ikibazo ntekereza ko umuntu atokwama yizera ko ari uko kizogenda ariko si nicyo cyonyine nari maze no gusobanura mu kanya ko no muri kashi ubwayo iriya koalisiyo ya depurese na yense iyo bakurikiranye ubona hari amajwi agenda azamuka ndetse no muri ya koro zabo za Nairobi zavugaga ko bamwe bazatwara imyaka itanu abandi bagatwara imyaka itanu ariko ni muri politiki ntibizoguma kumera nk'uko nguko mfite ubwoba ko ino guverinoma ishobora kutazokora neza ibyo tuyitegerejeho gukora bitewe na cyakimwe navuze mbere cy'uko fete ubundi ntibyagombye gukorwa n'abaminisitiri byagombye kuba ari ibintu bikorwa n'amantite yegereye abanyagihugu hariya hasi ariko siko siko konsepsiyo ya Kongo imeze cyo ni kibazo kimwe cyo kiri mu mategeko ya Kongo icyakabiri harazamwe ubwo buryo bwo kurwana rwana wenda bamwe bimira abandi ngo bizogaragare nabo ko bananiwe kugira ngo babone espace nziza muri 2023 yo gusubira gushaka amajwi ku banyagihugu ariko harazamo n'icyo ngicyo cyuko ashobora no kutumvikana konda kekako gishoboka bashobora no kutumvikana iyi guverinoma ntiza mare n'igihe kirekire
urakoze cyane bwana ntanyuma honorable Ruberangabo mu gusoza kugira ngo iyi guverinoma itagwa mu makosa nkayo Delphe Ntanyuma amaze kugaragaza ko bishoboka niki ikwiye gukora kugira ngo icyo kizere wigeze gukomozaho abaturage bakwiye kuyigirira ikigire
hano muri Kongo icyanyeshe Kongo n'ikindi cyo kudahana abagize amakosa muri ayo makosa hakabamo kudakurikirana imigambi ya leta ngo bayishyire mu bikorwa harimo kwiba igihugu ibyo ni ibintu zanyonze Kongo kuva yabaho kugeza none nimba indi kibazo cyane mfite nk'uko babivuga mu Gifaransa kudahana icyo cyonyine ni ikibazo cyakemura ibintu byinshi ibintu byinshi bishingiye kuri cyo kuko twabona bije ikwiye muri Kongo bikurikiye umutungo kamere wa Kongo n'ibindi bikorwa bigakurikira inzego zose zikajya ku murongo bafite icyo barimo basiga icyo twatekereza ni icyo ngicyo bagomba gushyiraho umukazo cyane kigakorwa impinite kudahanwa kukama
Enoke Ruberangabo Sebineza wigeze kuba minisitiri wungirije w'itumanaho muri Kongo nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire muri iki kiganiro dusangire ijambo wakoze cyane Delphe Rukumbuzi Ntanyuma impuguke mu bijyanye na politiki y'akarere ukaburimo kwigira impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza ya Rotterdam mu gihugu cy'u Buholandi nawe nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire mu kiganiro dusangire ijambo nshuti bakunzi mwari mudukurikiye aha niho dusoreje ikiganiro dusangira ijambo cyanone mbashimire mwebwe mwese mwari muduteze amatwi kandi ndangize mbifuriza amahoro n'amahirwe mugire umunsi mwiza
Dusangire ijambo
Dusangire ijambo
Dusangire ijambo
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye Mugutera igihugu cy'u Burundi
yabaye